kuitunza familia. Nisupa huruma.
Alinibeba miezi tisa. Mama alipata shida. Mama kichefuchefu kutapika. Mama na hakunichoka. Mama leo napata heshima na heshimika sababu ya mama. Mungu akulaze pema na sitoacha kukuombea.
You my superwoman.
You my super.
You my superwoman. Nimelelewa na mwanamke jasi. Oh jasi. Oh jasi. Aye. Oh
hey. I am so man. Raised by strong woman. I am so man. Raised by strong, strong, strong woman.
Machozi yanibubujika nikiyawaza mema yako. Sina cha kukulipa, asante kwa baraka zako. Ubarikiwe,
amen.
Uzidishiwe,
amen.
Nakupenda mama.
Wana muda wa kazi, watoto na dadi. Wana muda na jamii, mwanamke yote anaweza. Kimasomaso, kimasomaso. Kimaso maso, mmewa una superwoman. Kwa beba zege,
wapo.
Kwa piga debe,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman. Kwa imba rege,
wapo.
Kwa indesha ndege,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman.
You my superwoman.
Umevumilia, kakutelekeza na familia. Natanga na njia kujitafutia. Hata wakisema usirudi nyuma, songa mbele,
songa mbele,
songa mbele.
Atakiwa kilema
mama,
ata kama elimu wana
mama,
we kutwa kuchana pambana
mama,
apate kuwa tuzawana
mama.
Waite ati 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 ati, we kama kweli superwoman, hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. We superwoman, hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. Basi nipeza Jack Chen, Donnie Yen, Bruce Lee, Jet Li. Hii kwa niaba ya ma superwoman yote. Acha, acha. Just